sane ninayo katondo munene katambole numyaba yaye bano anyisisanyu naye mukama mpisisawo katambole numyaba yaye bano anyisisanyu naye mukama mpisisawo okubalwe yaingira obulamu bwange buli kimu kyakyuka n'abaali beeyita balabe bange kati baneekuya ono mukama tasindika gwe mwekwate olibonyumiza ababadde beebuuza bwe nkikola abange eno ye ansa ninayo katondo omulamu katondo omukulu ninayo katondo omunene katambule numyaba yaye banwanyisisanyu naye mukama mpisisawo katambule numyaba yaye banwanyisisanyu naye mukama mpisisawo tobuzani yenze gwe balabanga omusiru abange gwe balangira obunafu kati no yenze munje mundabe mukama byakoze byankolete nebyakyusisa ninayo katondo omulamu katondo omukulu ninayo katondo omunene kabaka wabakabaka katambule numyaba yaye banwanyisisanyu naye mukama mpisisawo katambule numyaba yaye banwanyisisanyu naye mukama mpisisawo haleluya Ebenezer, this is how far the Lord has brought me.